yarde jeni tan min tay sappo e jeesti do kala ngu habaruji e fulfulde kori janyalle modon hande en kala hala lewru sumayeru kam woni ko alsilami alle en fu wonno sigili gabatte hojude dum sumayerde en dan noy lewru jeewirti en nanan dum ele kibaruji dido nonni pelle rewbe kayndu ko nan jeejju e horje gomnati leydi men Niger keso en dan gabatte be bi bakare rewbe be ji alama hono yottaaki no hanri ele gomnati keso gatta do en dan be gadi du ko na halaji mabbe kewdi kambe rewbe en nanan dum ley kokkol kibaruji dido nonni fa hannde du ko na hala ko darto yewter men pinnande studio kala ngu madan goje maymuna gazibo kirtodo mede o halna en hala on faar joni sene da hadama wurtade wada yaade metena e ko nande mudum dum won ko dawdo mudum dum won ko jukete ko djagnalle mo Soumane Amadou djaganto habru je fulfulde nonni yarno birno mini hara ko darto ko kibaruji din en kali hala daragol lewru suma yeru moy haani ewa lewru ndu de handu jewe dum wona ko min landi mobbo goto bitte oustaz haladu yahya latido goto e wajjotobe non enda nan ko filani bandime hawa ousmane ko yeto makko
l'observation du croissant binaire
daro lewru suma yere laso e jeddi lewru shaban fuddete har ko darata sumayni no lilado annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haliri de lewru darake julbe nanga suma yere nyande lewru hiita sey dun resa juule deni allah wadi dule kadi himbe hiude nyande mun lewru dum sey lewru shaban dum endam balde mun kumnire du wada woronja e go no wadi du hadis labdogo mu ibnu omar radiyallahu anhu windi wi'i wakati himbe darannu lewru donka demmi wi'i lilado sallallahu alaihi wasallam ko min mi hi'i lewru dum endam sey o nangi sumayere o yamidu himbe nanga kam endu dalila ceda ko hadis o dum heji julbe fu de goto mabbe wi'i ka hi'i lewru dum endam be fu be nanga sumayere
nonni ele badagol suba yernde do yaade hono leruji seeda kala nonni do enna galle nyemey der luube mudun no kuje kewde yiama kulle ciotteede gam batta nawtere den enda ciede mu en jeñi dum wonno ko sodobe sottobe fu gonno jiya salamatu kadir yeyi to mabbe hande de nan ko be kali
miɗen canna guineji gaɗirteɗi lemu hari kamɓe tomati e yaasiji lemu ni caadi nden min cottana ɗum ujunaji joyi hannden ɗum wartirama faabuɗi ujunaji jeetati
guineji li'onino mi wari sodude fuɗɗum caadike ɓe ɓeydi ceede timati e albacci he hunde funi tsaadike
komde ter on illa to bellaɓe ton o fuɗɗi caada nimɓe bene jeyi to endam bonkuku sodoyde kilo pomme de terre fuu buuɗi lasoji tati e joyi minen sarotoɓe ɓe dow ɓe gaddiranamin buuɗi lasoji tati e joyi ndenne sey to min conniri buuɗi lasoji tati e sappo ma buuɗi lasoji nayyi ɗum fuɗɗi caadade da noonni
do somar de non mi wari sodude gonga do somar tsadike sanne gandenno de a sodi ko hemre e be gattama bikkom laso e ko deki amma hanne o huddo tsadike nonno be cottiran tammino denno e hanne hana goturno
gam batte rafi dawtanade laabi joddina do filla feccugol ngedu jakkor rewbe worbe har filla ko darto gouvernement o dum waddi ko fawar joni fedde dental hono rewbe wetene konga fen be jey ase o ndayi ede horde gouvernement meten Ohumudu Mahamadou gam batte be kalde e mun do filla ka endan nani wakati ko be gasini hala mabbe mbi'etedo madan Kako Fatoumata horejo konga fen o enda o haali ko bandaabe mer television mo labari hoji minen min pilani on dum do enda
il a reconnu que la loi n'a pas été
ko annitani hore makko ko dun dotanaaki lawol lam leedi kalungol filla dimma mo rewbe kana hokkede der ardangal o wi'idu ko sabe du wada ka woni idu yidi gonnati o endam watte do ko yaawi dum sabe dum o wadani me aadi wi'ude o darto ko watta hakke rewbe wurto gam o wi'ama men gollidi ardido gonnati jippido no wodiri amma mine meden gidi o hakkilo o watta hitere o dooma hakke rewbe der kokkol ardangal leydi ko wadoyte fu gam hana der gonnati on tan rewbe godi baka o wi'i men do ko de Allah jabbi o durwan keddi bawde makko ko watta rewbe hakke mumben burto joni ni dum fuddi o durwan do be moccene
essayer de corriger
nonni faar joni ada fedde ten CNDH hawjinde fille ko ndarto yoltugol hakkeji bibbe adama do leydi Niger hawtade e fedde fawar jondu darninde gan demokrasia ya yeso tene monde kurtia kambe be kawri be kali e do fille ka ngota do fille gouvernement kesso on nonni dum waddi ni enquête non nanon biya teddo hono fawar jondu ko nonni madame Hassan Aïssa Seyni kany won ko haldo inde mabbe e le télévision mo la bar ko min gaddido
la CNDH e le monde kurtia
CNDH e mondu kurtia no watta dane yaade he ardido gonnati o kan fu e partiji politik tawadi ilamugu ko watta dun do tanike lawo lam leydi kebungo dimma mo rewbe kana kokke o har ko darta ardangal leydi e hawji nokkuje go lawol jojjinangol tabbintina lewru desembre hitan du ujinaje didi e sappo e jenay illa dendu fa pelle de tittinkinto no gatta dane yaade ko watta lawol gol do tanama dalila majjundu CNDH e mondu kurtia no chama ko watta pelle darani de hakke bibbe adama fu gatta juude mubbe ko watta hakke rewbe deneke
active dans la voix des femmes pour l'atteinte de ces nobles objectifs
nonni faande ndu ko nan hono fedde dental hono pelle rewbe laati bidu ko nan darni gam batte yoltude hakke bibbe adamaabe daribe du ko nan ko wato ko tawe hono kulle ko watte torraji yaade hakkunde rewbe worbe en tawe acciama kam waddi ko faande kambe du ko nan be bibbe kaali do filla hono ko sogeji leydi chad watto enda far terra region mo tilaber non e nyalat nyande on nani hala majjum non saabe min nane hunde huno ko laati ko haani doñe ko haandu ko na durwide acce mada Abdoulaye Aïssa Bassia no tawa elei fedde nedo rewbe nan ko haalni bandi mi Michel Deji hoji waddi halaka
a l'endroit de l'état du Niger engagé
der filla o meden jama gonnati Niger watta wadube gacce de enda jukke yes chuudi kite gonnati du wada be tajane kite dun du ko watta koreji di gadana gacce di gita hakke mumbe gonnati durwa fa hannen du ko watta to iri janul herewbe gol enda fillito kaden fa abada gonnati jojjina fa hannen laabi kawjoto di filla golle de na ko himbe he are mumbe golle e sogeji gaddete gada kubal pelle de du no tittin kinto tewtino ko ona no wade fu der filla o gubal gal yaran du fa hanne filla janol gol enda yes juudi kiti ko watta tawraabe der gadol gacce de jukke pie saur gacce ma
participe e mise a la disposition de la justice
nani gam batte hebude hono musala yaade e fawarjo ngurna mabbe kanyu e jande do enda gallinyame universite mawdo won duda manga gal bitte universite addo mumuni wonno ko faande lekkoli be jangobe to enda be ele jeddir jabbinde enen be ngadino burtaaki goddo gam be kolla mette mabbe faabe mabbi laawol dum won ko dorko arandejo anda don endan yorno secrétaire général fedde mabbe de enen kambe jangobe université de enen gallinyeme haliri o wakkati mo kalto endan ebe do be ngada jodda kala hakkunde mabbe horebe gam batte kulle mabbe endan be kebbe jiita hakke mabbe fa woda Hasim Mohamadu nani ko a haali wakkati mo faande bandi en Nafisa Adamu no dimo challal
à l'université de Niamey, nous avons des facultés.
Do université mo Niamey, no wodi jangirde amin gom, de gala to jode jangi. Der godde du Yasin bandiraabe amin gonno joodo no kettino ko jangino on wonno haala dembe binda e gide amin irdum hegaaki dum sabi du ko miden yama gomnati nyibato joode der jangirde de endan min kaldi he ministre amin yeso ardibe saru suji ministre o endan kawjiidi filla on endan dum wadani min aadi hebude mosola joni ni miden kedino min dara ko be gada deni du min kebanaka mosola min jaran yeso murtere amin de
quel qu'en soit le prix à payer.
Nonno en der wosaki mabbe hono garde tawabe to enda ingal dum wono region ma gades noni kambe dum jeebe kawrowi faawara jondu kono ni e mobilaji didi tawdaadi hono kaborde bonde dudde sanne nenene kay wono ko be tokkiti ben don ben no juuroy libi gam batte warde no leydi Niger warde kaborde enda be jeebe keboy ben enda der munube tawi malfamiter AK-47 ko watta japande jeddi jeddi e gokkadu kono ko wete FM 80 kandu didi mudum nonno faande e gokkadu no we RPG jeddi kandu gota mudum e faawar jondu kono ko wete roquette didi e malfaaji jiba didi e faawar jon jabele moofe ko watta ujuna chapantati e tati kawon ko be tawdi motaaji din enda nene ne ka dum don won ko be kebbe jabi dum wadi ko faande secrétaire général département mo ingal biete do gomur gabduan o wi huno ko lati hono dum wadi nene ne kaydu kono be ngari be kollidu kono fa wodi do cialal won ko min noddimo ko filini min dum non ni fawar jondi e de habaruji ko gondo ketnenan ni hono faanden tato en gabi kandu kon nan taba kana to en maradi kan en du kon nan no wodi sakulla sanne sabu e be tawda rafinde nago ton en da dum waddi ni be bi e be gadi noddangal yaade hore leedi keso Mohamed Bazoum ndara laabi di way hojjude gam batte rende be dum du kon nan neldude sogeji habbini be heewbe sanne ngara ngada wosaake no kuyde hawji to no kuje de en da mer mo gabi dam malam kane nani ko halani fawar jom bandi mi Mohamed Mama do challalul ko min do mi ni woni ko wi dum enda o wi hoggo sogeji mango godo nyimet ton enda madarum fa to sogeji wadete fa kewa sabu min ngodi tadal har don sanne sogeji gondo hande di enda be bombi yam nokko godo se be jeyi ton enda fu bo eta fe ka sendan wi hey har cibir do ko nan wobbe bangi ton to min ketta fa min bi min jaram wobbe wala den min mi jen sen sogeji ngadan fa hewi do enda dum wadan ladde mawnde babar rafinde enda min yidi kay do ko nan de larwe de dare sabu don dum fu dum woni larugo goldu ko nan sogeji Niger e Nigeria kay kan ngada dum min hakin kedde sen be larako to enna himbeji ben enna ko heefu hotan to enna Nigeria jamma en jottake yewter men pindinol nenne neddo fu naadu konnam hono gubal himbe fu ko laati ngadi hono faarjo burtagol mette bernde ko nandi e mudum do ko yamiraka dum won hokka ka lawol naadu kono jamay lawol ko wadi dum no wodi faawar jondu kono jukkungoji ko watte ko way nangu neddo kasu wada neddo yomne sanne dum won ko madan goje maymuna gazibo won andina en do enda e lay fi ko darto hono yewtere meden do fil sariyaji o yewtide Balkisa Hamidu min pirti fulfulde
jukkol gole neddo na himbe jukkirte de gadi yaadu metta berne du do tanaki no labi lamu leedi bi iri
e possible d'une peine d'emprisonnement
no way jomun nangi lewr yaade lebbi didi watte yoba ujunaje nay yaade ujunaje sapo lato goto non na jamaare wadube burtaki ki en ko sawira nay horebe leedi halude do mafar burtaki mum ben ki wadi do laabi doggu dara majjun ni woni neddo goto na jama are gadube lawol burtago tilsi he mubbe be jama lawol e horebe nokku seni himbe burtike to jama e lawol no nanye kaso lewru yaade lebbi didi watte yoba ujunaje nay yaade ujunaje sappo
neddo de suudi dalila gonga e gonga mo waddi dum wadude yaadu metta berne jukkol gole neddo jukkirti e dendu
seni jomu en no anni burtaki mu benki fa ummina fitinaaji non kano suuda horebe be sigiliibe hanoni en fu no nangye kaso lewru yaade lebbi di watte yoba ujunaje nay yaade ujunaje sap no waydu nangye kaso lebbi tati yaade hitane e jukkede yoba ujunaje sappo yaade ujunaje lasu neddo gaddo hanoni en fu neddo goto non na jama are latibe burtike do burtaki kilamu leedi hadi deni laamu wi'i ko burtaki modon ki wadi fitinaaji na sorko dirol e himbe baasi mawdo no tawade to falaamu leedi hadi burtagol gol on ciini sede on gadi burtagol gol dene o mo hebaama no way nangede kaso lebbi tati yaade hitane watte yobo ujunaaji sappo yaade ujunaaji lasso neddo funaati der iri majjun doono anni ko dum kada dum to no nangete kaso lewru yaade lebbi tati watte yobo ujunaaji sappo yaade ujunaaji to jonka ko laati fu seni sigili be dun non se bibbe leedi non naati der burtaaki kadaaki ki enda kebaado he mu fu no way nangede kaso lebbi tati yaade hitane watte yobo ujunaaji sappo yaade ujunaaji lasu baka jukkol ko seriya waawi wadude do bonon daaji baawdi wadude der burtaaki ki gadudo kadaaki burtaaki ki de hadaama de on gadi ki on baawi nangede fa lebbi tati
e do dun ko habru me fulful tili hande se mi assalamu alaikum mbalenta janwali studio kalangu nyande fu kettine sigilaji studio kalangu ala sar yande joyi do radio di golliditto e whatsapp do lamba chapande jetati 06 chapande jette jetati chapande joyi en
to on jeggitin sigilaji jeddire
altinere fu der yewtere pindinol do fi sariyaji e yitugol hakke
talata yewtere pindinol gada kokkol habaruji do fi gurnal lobban e batu joda kalen ko rewbe yande jeego e min tagi sappo e joyi
aljumaare fu batu joda kalen mo hokkobe habaruji gam martude kompa ko wad der jeddire
e alal habaruji sukkabe ummatore yande joyi la sara e tokkinde e fu fotten fada studio kalangu yadu leydi Niger.